kisajja gwe Sole zo zantama Sirika kisajja gwe Faku famile yonfe kuyange bambi nakowa Chala wange gondo pera Tina ine mbaliga Chikufulanga sikali Obanku gulira kasale Yoku weekend yomusala Weza tumofu nilawa Wemuli jondo pera Timu chala wange yegaba Ekitumbwe kyakomaonakyo Twala ery'olugambo Musango kiwayambalako Nagenda n'ekyagalirako Siri mulaalo kimanye Tinnasiba embuzi ku nkondo Ebyaffe bitulekere Eby'omu nju tubyemalire Kubanga ne bw'okola otya Ono sigenda muleka Yita bebi wange Ye dokita wange Blanketi yange Ekiro gye nebika Muleke neyetaaya ya nkimanyi owange Ne bw'atambula simuwondera nkimanyi owange Ne bw'akoma w'ettumbi nnina si wa bitundu Ne bw'akeesezaayo n'adda ku makya seeraliikirira Aji, yazala mbaka fili Atela chazala Kuba pepe ya nedali Atoli omuchinji aji Katia pepe ya nemuka pasta Inyama vaya ya welele Bandange tuchalo ala Nuwana tuchazala Ngawe tuwalo lila ni kuba nafe Kachala bafenga wenda Nibiru atemi chazala